SM Deep.
I am at the park.
What's that name?
Tande wena wedwa kuningani itheme nama no my place inkinga yami angifuni space
ngama phela wena uringi vali angase ngizizwe kanje manawe ngicela ungangivali
ngiyazi sokumnandima wedwa kodwa ngicela ungangikhati tande wena wedwa kuningani
itheme nama no my place inkinga yami angifuni space mina angikaze ngibe the case now uyazi ngicela ungangitesti so khala ngezinto yezihana
I'm on my place, thinking I am my phone in space.
Yeah, I need a new medication.